You're listening to the African Music Mix on The Voice of America.
From Niger to Bongo, the African Music Mix. For thought and good for your feet. The African music mix on The Voice of America.
More of the music you want to hear more often, right here on VOA.
Oh, Kafra. Oh, Jojo. Oh,
Tell your friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Sitagi,
Aparita,
Wamekula machani wameota mizizi bwana.
Ah ya.
Hebu ni kweli.
Kata kata
kata
kata mwanangu kata
kata
kosa unajibu
kata
kata zakia kata
kata
kata pili kata
kata
kata rose kata
kata
kata kata
kata
kata ilaya kata
kata
kata Aisha kata
kata
kata usiogope
kata.
Favorite music and the most reliable new source, VOA Africa.
Dominique Darlan, Tantine et Liliane Le Permier de La Réunion. Arsène Dista. Marinette à Orléans.
With your favorite music, you're listening to the African Music Mix on VOA.
Shut up. demain, aujourd'hui, c'est de mes frères.
Oui, de toi, tout me vient. C'est à toi que je veux tout rendre. À moi, par la main. Montre-moi ton chemin, baby. Permets-moi de savourer les bonheurs qui n'attendent ni d'être aimé. Oh,
hey.
Allez! L'amour de ma vie.
Africa Music Mix, the best music.
Nyaro nedele saya nazi
nyani na gweje oguna zobi nimite nyaro netele saya nanzi maubiti tena kunie kaleje saa na ukubitha na kitio wane tema maubiti tena kunie kaleje saa na ukubitha na kitio wane tema 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 maji ya mwana kumai asiwe malaria malaria salala wametwakana guma gumu wakamure meza manyuna nondo makamato wametwakana guma gumu wakamure meza manyuna nondo makamato kitimbacha kukelegi saisi akate ona munuka otheka madhuka jongo kitimbacha kukelegi saisi akate kutheka kwa kutheka madhuka mutwe sitalision dense misongele with anasyo leke lingala na nombolo mbaka kikamba sitalision dense misongele with anasyo leke lingala na nombolo mbaka kikamba kukina kwa kukwithiawa kwa kisungo Utinishite uwasia omenetema Kikina kwa kukwithiawa kwa kisungo Utinishite uwasia omenetema
Nanga Kenyatta.
Tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Happy
Let your fingers do the working and your email does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Imizango yabaja imani yo Imizango yabaja imani Imizango yabaja imani yo Umwina chipanda ngakolwa Bamutekela kabungwe Bachema nibena ngabakolwa Batukana nabanya pamutenge Gamu ina chipanda chitile Nishi na patente vale mkusha Imizango yabaja imani Imizango yabaja imani Imizango yabaja imani yo Machipanda wafina urapamikoshi Fwaye nindo jita imoleka Uku konka konka wino bane Chaimani ya ufina ulono bushiku Baji tente pa filo dionse Kanshi chaimani endoshi Imizango ya baja imani Imizango ya baja imani Imizango ya baja imani yo Inkoko shilu bachila bushiku Fwaye ni mpupu taimoneka Yose chaimani alie nkoko Ukukonka konka winobane Chaimani dilo fata bomba Imizango ya baja imani Imizango ya baja imani Imizango Yabaja imani yo Umwana bache amali vyose Ukupita pa mombe Naka pepa na kuminwe Naka lembelo kuminwe Iwe wati ali panchito Kashite panchito ali Eshile mkuche nkula Gata ulipo ashinishe Imizango yabaja imani Imizango yabaja imani Imizango yabaja imani
And now, another song reflecting the views of the African Music Mix on the Voice of America.